Beyonce. Wah. N-A-Z-I-Z. Bill Nas. H-T-O, baby.
Bill Nas.
Jeff, check him out. My name is Lucet.
Manson selector.
Ha-ha-ha-ha, Vinyo-Mikata. Na-Cheka, ha-ha-ha-ha. Sikai mali na mi, kucha hapa. Mila wewe hapa na mila da-data. Ra-ha-ha-ha, Vinyo-Mikata. Na-Cheka, ha-ha-ha-ha. Sikai mali na mi, kucha hapa. Mila wewe hapa na mila da-data.
Kukumzi na juta kwa nini, Sprite kukuyua kabla. Minipa nifasa pili, Sprite kukuyua. Labda, minipa nafasi kiri ngechosha masikio haba haso kwa mapenda data mba moyo wako umebeba yesu umenipa moyo nafna kila ulicho nacho minonesha mapenda mba usikuchulia kwa macho sometimes na pretend kwa kwa standi nisa macho ila weni understanding understand utakapu japo nili mbade mbiani na mashitmia ila weni ni mflano na idize vitibia unipa time panapo bidi time bila kuzidi ngabili short tempo wana twitter kwa nini wana teta na ulimi kwa na tesa na mimi mapenzi ni ya kutu so pressure ya nini. Like sometimes now I got a hand. But they know that baby girl me a one that.
Ra-ha-ha-ha, vile mikupata. Na-Cheka, ha-ha-ha-ha. Usikai mbali na mi, kuja hapa. Bila wewe hapa na mi, da-da-data. Ra-ha-ha-ha, vile mikupata. Na-Cheka, ha-ha-ha-ha. Usikai mbali na mi, kuja hapa. Bila wewe hapa na mi, da-da-data.
Blaze all night, mina smoke cigarette. Kwati sito mani wala usitifikirie. Na wivu hata kwa saluni na isikufanyo disiki. Wengi wali ntenda zaman but kwako mekua bias. Kwa luna malengo mazuri mpao na itadi kulisen. Wanumu ni paki buri but of course na vision. Nenza kwenye sifuri sana ikatu permission. So kichile wakurudi duwe now I'm on the mission. Now I'm on the mission na siitadi permission. Maneno na kauliza wala zisikuto ofishi. Kweche dunia ni rahisi la kukwacha weningu. Hakuna kutenganisha zede mugu na ya budu. Gawa sometimes na nikata hundas. But you know that baby girl me want that kukuona jua kitanda suna jua vile best mweza kuna data.
Ra-ha-ha-ha, vile mikupata. Na-Cheka, ha-ha-ha-ha. Usikai mbali na mi, kuja hapa. Bila wewe hapa na mi, da-da-data. Ra-ha-ha-ha, vile mikupata. Na-Cheka, ha-ha-ha-ha. Usikai mbali na mi, kuja hapa. Bila wewe hapa na mi, da-da-data.
Oh, yeah, baby. Bring it back to me.